with my neck. Hey, yeah, records.
Malkia ama queenie, kuwa nawe sijuti. My love, uniongoze safarini, wanakuparamia tupa chini, usije nipa vidonda vya moyo. Kwanza ukitembea baby I love you, napenda mambo yako insistable, mzuri sura yako baby love you. Zingatia pendo langu, sitaki kujutia moyo wangu. Naogopa siku baby ukija kunikana. Mgongoni umechora tatu, unapendeza hata nywele vitungu. Kwenye mapenzi mimi bado kama mbwa kamuona chatu, uko nyuma umebeba kichugu, unanifanya nisilale. Sitokukwaza wala utolie na kuwaza, utamu wako wewe sitotangaza, sitosimulia zetu ladha. Sara zako